umthetho. Ngicela impahla ngitshelwe indlu andinaniki sibhedi besendoyithenga double bed chile, trussel rose chile, impahla onxiba ndinayo. Ngoku ndisala lapha endlini indlu yam ibhrekhiwe undlu yananto zophapha endlini. Ndicela nje impahla onxiba into zendlu nokutya naniki sindenayo, ndicela kuni nendixhasi.
Gama lakhe?
Gama lam ndinguZola Stemba.
Uhlala phi?
Ndihlala eNkanini. 691 number yam. Number yam, side number yam.
Usebenza na?
Andiphangeli, ndixhomekeke kugovernment. Ndiphila ngogovernment, ndisekuba mandinitye nam. Nam ndihlala nabantu ekufuneka bajongile abantwana bakasista wam basweleka. Ndithi baxhomekeke kum nabo nantoni nayo. Nam ndinotata ondigcinayo wandithathayo endinganandawo yohlala wandihlalisa pha kwentekini nje ndinguye semindlu nalapha esayikanini. So ndayibulela loo nto leyo nam. Ndicala nendixhasi nam ndiphiwe impahla neempahla zethu uba zikhona ndiziphiwe ndilapha enkanini. Inkosi mamama, akwazi uthetha kakhulu.